ochiluvia luvia chakunya vali la kwala. Yesu osakula ukwenje okwetiwe lochinulu. Eteke limwe, ulume umwe, wanena omola hekolo ndongevya Yesu. Eye, wavapinga okutundisa ochinulu chavi havo molaye, pwanyo voka vachitelele. Noke, eye wanena ukwenje ku Yesu. Echi ochinulu chavi hachamola Yesu, chatanyisa chalwa ukwenje. Ukwenje wakupukila posi, lokutingoloha, kwenda okututumuha efelefele vomela waye. Isia yukwenje, wakala lekolelo lyokuti Yesu otela okuva kwa tisa. Kwenje wapopia la Yesu hati, pwainda otela chimwe, tulinge ohenda, tukwatise. Ocho Yesu wapopia la ehati, ndandi chitela, ovinavyo siviteli waluo kolela. Isia yukwenje, watambulula hati ngolela, danda kambe kolelo mwatise. Echio winyi wakalalo kongoloka, habatali, Yesu wapopia lo chilulu chaviha hati, achilulu chutendelu sitatwi, usapwila siti, wecha, kuko kwa tevali. Ochilulu chaviha, chakaluka, chaliula, kwenje, chatundavu kwenje. Ukwenje walingando chivimbi, kwenje valwa wapopia vati wafa. Pwani Yesu wokwata peka, wovotola, kwenje wavotoka. Noke, olondongevya pula Yesu pulika hati. Nyeka twatelelele okuchitundisa. Yesu wavatambulula hati, evivye pataeli kachitava kuvitundisa. Telo lo hutililo. Kwa baso yolo nege kabia lwile, tundechi ovina evi vya lingiwa. Asungi vayundeya, vaipaya Yesu. Pwani hachovo Yesu alinga ochilimbu chavelapo, ovilimbu vikwapo. Eye wapinduka kolofa. Wayula satana, kwenda olofa lo nege kavipui. Yesu wavelapo kuti aspilitu osi, kwenda olosuku vyosi vyokilu lieve visule. Yesu okwete unene wovina vyosi, momo Yesu, e Yesu kuyochili.